More music on DavePlay.com.
Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Nimwita yo baby.
More music on DavePlay.com.